Bon Wills, Freedom Talent Records, Yegwe Kwenchakala, Tonde Kurira. Oh, mokwano kutate kumoyo, jagala nawe unteke kumutima. Eno lavu jendina kwe chimanye iyo, sirina yo mulala nze kwenchakala. Era mukama iya kumpuri chirabo, mabebi oli chirabo, kusaba tonde kulira. Tonde kulira, abandi bampita fala. Atenga nze mbala bapule, abali bagamba nti tonjagale. Atenga gwe gwe njagala, abandi bampita fala. Atenga nze mbala bapule, abali bagamba nti tonjagale. Atenga gwe gwe njagala. Mami ne daddy bantadde kuninga, bagala oyo gwe nasima gwe njagala. Era njagala nze nkutwale bakulabe, zali ntegeka za mukama okukufuna. Omfumbire toke kutwale jembera, mukwano jembera, abandi bampita fala. Atenga nze mbala bapule, abali bagamba nti tonjagale. Atenga gwe gwe njagala, abandi bampita fala. Atenga nze mbala bapule, abali bagamba nti tonjagale. Atenga gwe gwe njagala. Oh, mukwano nkutadde kumwoyo, njagala nawe unteke kumutima. Eno lavu jendina gwe chimanye iyo, sirina yo mulala nze kwenchakala. Era mukama iya kumpuri chirabo, mabebi oli chirabo, kusaba tonde kulira. Tonde kulira, tonde kangao, tonde kulira. Boni wizi tonde kangao, no mutima togukutula.